ngamba bwati bwati we mwande ka umutima nakweka bwati ze buri changamba bwati one nkola nti love we ayikana sena sena ti
www.mp3ugandanmusic.com